see you. They call me BC Babylon. Hold it up, baby girl. So be the Kwanzaa.
Attack!
And then the town.
Frank him.
Oh yeah, ba. Isiwe adhabu, kisa pesa unichukie. Isiwe sababu, minaomba nisubirie. Isiwe tabu, ujofanye minirie. Fanya thawabu, hata Mungu akusifie. Kama kupenda maradhi, mina ugonjwa sugu. Wendo kongosho, joto esumu yangu. Kama kupenda ni dhambi, moto na ni usu. Pepo sio yangu, nshazo ya mabusu.
Hey, oh.
Nisubirie.
Hey, shore.
Nisubiri mama.
Hold up.
Nisubirie.
Shore.
Nisubiri mama.
Shore. Hey shori, ngoja nikuweke wazi. We subiri Benz, mina piga kazi. Don't worry, kushuka kupanda ngazi. Kama bado napumua, hakuna wasi. Nachotaka tu, nipate nafasi. Life ya kifalme tu, pande farasi. Umejaza mguu, paka basi. Umefanana na wale madu wa Masaki. Ila dili zinabuma, sio zali. Kila siku maranguna, sio wali. Mwana ume na jituma, kiaskari. We tunda ni kuchume ni kuweke ndani.
Kama kupenda maradhi, mina ugonjwa sugu. Wendo kongosho, joto esumu yangu. Kama kupenda ni dhambi, moto na ni usu. Pepo sio yangu, nshazo ya mabusu.
Frank him.
Hey,
oh.
Nisubirie.
Hey, shore.